Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nalo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Do you believe in Jesus?
Yeah.
Do you believe on the cross?
Yeah.
Do you believe what he has done on the cross?
Yeah.
Unaamini alichokifanya msalabani?
Yeah.
Understand. Wangapi wanaamini kwamba Yesu hakuwahi kutenda dhambi kabisa? Good. Then, kama kuzimu ni kwa ajili ya wanaotenda dhambi, then we should answer this question very well. Kwa hiyo alienda kuzimu kwa dhambi gani aliyoitenda? For the question to balance, then you know the man died for me. So he went to hell for me. And nobody can go to hell twice. Mjomba wako aliyefariki miaka iliyopita amefariki, hawezi kufarikia tena. Bianza baada ya mauti ni hukumu. So hukumu imeshatoka. Yesu wakati anahukumiwa alihukumiwa kwa jina gani? That's my question. Huwezi kuniambia alihukumiwa kwa jina la Yesu. Alihukumiwa kwa jina langu sasa. Na mimi uponyaji na uponya kwa jina gani? Sio kwa jina langu. It's an exchange. Yeye alichukua jina langu, mimi nimechukua jina lake. If I do business now, I do business in the name of
Jesus.
Why? Because my name is not on earth anymore. My name is already in hell. Hallelujah. If I go to heaven, I'm a sinner. My name cannot be in heaven. My name is in hell. But if I go to heaven, I go to heaven in the name of
Jesus.
Ndio maana nasema hivi. Hakuna jina jingine litupasalo kutuokoa. Ndio maana it is very wrong to think if you pray then God will hear you. No, God hears you because of the name of
Jesus.
We go to heaven in the name of
Jesus.
We win in business because of the name of
Jesus.
Because as per my name, a sinner is not supposed to attain anything. A sinner has a judgment. By the judgment itself, I'm not supposed to win any business. By the judgment itself, Satan has power over me. By the judgment itself, Shetani anaruhusiwa kunitumikisha mimi popote. Niko hapa kumwambia dada yangu, kaka yangu mmoja. Never worry my brother, never worry my sister. Your health is secured. Hawishi kwa hilo jina. Aliye na ugonjwa wa kansa, HIV, mapepo na vitu vingine. Ni yule mwenye jina ambalo liko kuzimu, Shetani anaweza kulitumia yoyote. Sawa. But right now, I live in the name of Jesus. That's why, kwenye mlango wa mzuri, Petro anaulizwa na mafarisayo, na waandishi, na makuhani. Baada ya kumponya ule kiwete, wakamuliza, huyu mtu ni kwa jina la nani, na kwa nguvu ya nani mmeyatenda haya. Akasema ni kwa jina la Yesu ambaye yeye nyinyi mlimsulubisha. Mlipo msulubisha mlidhania mmemsulubisha kwa ajili yake. He died for men like this. He died for men like this. Now, nazungumza katika kuweza wakati ujao. Juzi niliwaambia kutumia akili. Yusufu alisema hivi, Farao anatafuta mtu wa akili. Atakayejua namna kufanya kwa ajili ya kutunza resources za sasa. Lakini leo nakupa pointi ya pili. Imani yako ndani ya jina la Yesu itakupa hope na courage na confidence ya kuweza wakati ujao. Mnapoona watu wana confidence za kuzungumza mambo za kusema I can do this, we are not saying that because we have connection in the government. We are not saying that because president knows us. We are not saying that because tuna ndugu kwenye secret service. No, we are saying that because we have a test of this name. We have read the book and believe what the book said. The book said the man died for us. He died in our name. He was buried in our name. He went to hell in our name. Maana kanini kama Yesu alishinda kuzimu. Yesu alishinda kuzimu. Do you believe that Jesus overcame hell? Ndio mwanadamu pekee aliyefanikiwa kutoka kuzimu. Kwa sababu kuzimu ikishika mtu imeshika. But Jesus came out of hell. Cheche. Yesu ametoka kuzimu. If Jesus came out of hell, maana yake there is nothing from hell. Takibro hosade. I feel like I want to be a judge today. Yes. Boom. If there is nothing could hold Jesus on hell, hakuna pepo lilofanikiwa kusema eh. John Bryson. Check Grayson. Fanya hivi. I don't know if my media team will do this better. Alafu panda, kwa kama unapanda. Demons were supposed to hold him.
Yes.
Anataka kutoa kuzimu sasa. Okay, sit down. Watch this. Tambia tunamsimame. Ooh. Nimewaambia leo msikie mzuka wa raha ya Yesu.
Amen.
Be confident, my sister. The Jesus you believed.
Yes.
If you truly believe in him.
Yes.
If you truly, truly believe in him.
Yes.
You will not go to hell.
Amen.
You will not go to hell. Hapa duniani sasa hivi uishi kwa jina lako. Unaishi kwa jina lake.
Yes.
So when you die in heaven, they don't say you died, because as far as heaven is concerned,
yes,
you died 2000 years ago. So right now when you die, heaven says he has slept. Alishakufaga huyu lakini sasa amelala. So where is supposed to go? Kuzimu kuna jina lake. So hawezi kuhang hapa katikati. Kwani kuzimu lipoenda jina lake? Sasa hizi anatumia jina la nani? Wakacheka sasa moyoni mwake liko jina la Yesu. So where is supposed to go? Kwani where is Jesus? In heaven. Okay, take him to heaven. That's how relaxfully you are supposed to live your life. Mna panic mno watu wa Mungu. Mna panic mno na injili hizi za wainjilisti zimewapanikisha sana. Kwa una wasiwasi kila saa kuzimu. Una wasiwasi wa kufa. Una wasiwasi. Una wasiwasi. Utafutia hela kwa raha. Mtu wa Mungu, go and make crazy money because you are not going to hell.
Amen.
Watch this powerful illustration.
Yes.
Now imagine that this is Jesus and now he is in hell. And then he is now finishing his business in hell. Now he want to come out. Afufuke sasa. Huh? Now go up there. Then there was no demon. Go. There was no demon powerful enough to hold him.
Yes.
Kwa sababu mapepo yalitakiwa mzuie.
Yes.
Kwamba hautaki kwenda. If no demon, understand watu wa Mungu.
Yes.
Please listen to me. Listen to me. This is very important. Hakukuwa na pepo wala silaha. Shetani mwenyewe kutoka kuzimu. Hakuna nguvu iliyoweza kumzuia Yesu kumkandamiza. Hakuna kutoka. If Jesus went out successfully.
Yes.
Manake there was no power enough in hell that could stop him.
Amen.
This is the reason why he said,
yes,
nitalijenga kanisa langu,
yes,
na malango ya kuzimu,
yes,
hayataliweza. Manake nini? There is no weapon formed from hell,
yes,
shall prosper in your life.
Amen.
Hakuna shetani wala pepo wa kukuzuia.
Amen.
Your future is secured.
Amen.
Go and win that business.
Amen.
Ukiingia kwenye mashindano na mtu yoyote anayetumia uchawi.
Yes.
Ninatangaza kwa jina la Yesu.
Yes.
You are winning over demons in the name of Jesus.
Amen.
You are winning over witchcraft in the name of Jesus.
Amen.
Receive your victory in your future.
I receive.
Sit down again. Look here. Narudia tena kwa faida wale wasioelewa. Now this is Jesus. Mind you, he went in hell in my name. Maybe I should remind you. On the cross, the Bible says, Mungu alimwacha.
Yes.
So he went in hell, typically men. So can I give you a funny story? Yeah. Shetani akupigwa na Yesu akiwa na nguvu. Shetani alipigwa na Yesu literally. Jesus never had the Holy Spirit kule kuzimu. Nah, you didn't get it. Kama Mungu alimwacha. Remember Jesus on the cross alisema hivi, Eloi, Eloi, lama sabakitani. Mungu wangu, mbona umeniacha? So we all know Jesus was left alone on the cross. So he died alone. He went to hell alone. As a typical man, without God, without power. So he went in hell, powerless. So he was just a mere man in hell. And yet, kata. And yet, with his name, the only thing he had, alimkirimia jina lipitalo majina yote. So he went as if ndio maana kwenye ule msana sasa hivi lilo jina lina nguvu juu ya vitu vya mbinguni na vitu vya kuzimu. Maana yake nini? Only thing that went with him in hell, his name. And on his name there was my name. because he carried me too in there. So my friend, when Jesus went in hell,
yes,
when Jesus overcame the devil, when Jesus was doing boo, it was I doing boo.
Yes.
So me and Jesus, we overcame the devil. So Jesus is as a mere person as he is. Alafu yuko kuzim. Listen to me. Baada ibada hii leo, you are supposed to be so free, so guiltless, so knowledgeable that I have nothing to fear the devil.
Yes.
Hata shetani mwenyewe hakujua kama leo nitamvua nguo hivi. But I'm telling you, there is no devil that is powerful enough kukuzuia usiatteni hiyo ndoto yako.
Amen.
Your dream is secured.
Amen.
Wataleta kila watakacholeta hapo katikati.
Yes.
Walete vitimbu vyao.
Yes.
Oh, lock out in your room, baby, and say, in the name of Jesus.
Amen.
I command the door to open.
Amen.
Jesus, you overcame the hell.
Yes.
Yes, uliyeshinda kuzimu.
Yes.
You're overcoming again.
Yes.
You're overcoming again.
Yes.
In the name of Jesus.
Amen.
Door open.
Yes.
In the name of Jesus.
Yes.
This tender is mine.
Yes.
In the name of Jesus.
Amen.
Customers are coming.
Yes.
In the name of Jesus.
Amen.
Business are booming.
Amen.
In the name. Oh, hallelujah.
Amen.
This is the reason why some of us will never be poor. I don't know about you, but as for me, I'll never be poor. My life is upward and forward only.
Yes.
No going down.
Achidone.
No going down. Say that, no going down.
No.
It is upward
and forward only.
Do you know when Jesus came out of hell, he refused even to stay on earth. He went up higher. And the Bible records there is no highest throne than the throne of Jesus. Alimpa jina lipitalo majina. So he's on top of every other name. Thank you, Holy Spirit. What a day. What a day to know. What a day to know, my brother, that there is no way devil can have hold of me. No sickness will be powerful enough from the devil that can take your life away. Njiri ya leo ya ajabu sana. Haieleweki pastor alianzia wapi? Na hapa alipo hata hatujui yuko wapi. Lakini tunachojua, tumeshinda kuzimu. Look again this illustration. Now, this is Jesus want to go out of hell. Mind you, ameenda akiwa mwanadamu wa kawaida. And then he is here. He is struggling to get out from hell. Afufuke. Can I remind you? The Bible says kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8. Anasema roho ile ile iliyomfufua Kristo. Hiyo hiyo roho inakaa ndani yenu. So probably, kalikade, come. Because you wear black today, I want you to be the devil. Just for today. And then you will become Jesus. Okay. Your job is to make this guy come this side. Your job is to make this guy bend. All right? And then you as Jesus, because you are a mere man, because you don't have the Holy Spirit. Because Jesus alivyoenda kuzimu hakuwa na Roho Mtakatifu.
Yes.
Roho Mtakatifu came later to resurrect him. I don't know if you're getting it. Please get the notes. Get the what I'm teaching.
Yes.
It's much important. Let's go up there. Come. Let's do the movie. Taliparon Sheleka. I'm so excited. So excited. Okay. Now this is Jesus. Amefika kuzimu. Without God, mind you, the Bible records and say, kwamba alishuka kuzimu. What? No, get the point. It's necessary that you understand what I'm teaching. Okay? It's okay to have fun, but please get the revelation. If you don't get the revelation, all that we are doing is nothing. And then you will fail again in your life. I'm just trying to give you the secret of our life. Why are we winning every day? Why, no matter what is happening to our life, we keep on losing? Get the code. So Jesus went to hell. Akiwa ametoka msalabani, ameambiwa hivi, Mungu amemwacha. The Bible says, Jesus cried, Eloi, Eloi, lama sabachthani. So he went on hell by himself. Alienda kuzimu mwenyewe, as a man. So ameingia kama mwanadamu, and then devils wanted, remember, tangu kipindi kile, shetani alikuwa anatafuta kitu kimoja, Yesu amsujudie. You remember? So now he got him. Why? Because every sinner, his place is in hell. Now Jesus kajitutumua kwa mapenzi yake, kachukua dhambi za Pastor Tony. Shetani akasema, alikuwa aje Pastor Tony huku, lakini umeamua kuja wewe, utajiju. Sasa nimekukamata. And then shetani hakuwa anajua mpango wa Mungu juu ya Yesu. Because this is the plan of heaven and hell is not aware. So now devil is trying to bend Jesus. And here come the spirit of God according to the book of Romans chapter number 8. Warumi sura nane anasema hivi, roho ile ile iliyomfufua Kristo, ile roho inakaa ndani yenu. So kabla roho haijakaa ndani yetu kwanza, ilishuka kuzimu kumfufua nani? Kristo. So Kristo kuzimu alipokuwa kama mwanadamu, he had no power to overcome. Now by the spirit of God, make him bend. Then the spirit came. The spirit came and fights. It was this war.
Yes.
That's why the Bible says, amezishinda.
Yes.
Amezishinda. Because it was not a negotiation. Yes. It was a fight like this.
Yes.
And then the spirit of God went bah.
Yes.
And the spirit of God and Jesus Christ, yes, went higher.
Amen.
And then they come on. And Yesu akasema hivi, sasa mamlaka yote mbinguni na duniani,
yes,
nimepewa mimi.
Yes.
Maana tumeshuka kuzimu.
Yes.
Pia sema wakamnyang'anya na funguo.
Amen.
Za mamlaka.
Amen.
So this guy has no power anymore.
Amen.
The devil has no power anymore.
Amen.
Wamemnyang'anya funguo za mauti.
Yes.
He has no power anymore.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
So Jesus and the Holy Ghost went up. Yesu akasema hivi, msiondoke Yerusalemu until this guy that took me to hell, yes, come back to you.
Yes.
Now the Holy Spirit ambaye alimfufua Kristo akahakikisha Yesu ameenda mbinguni.
Yes.
Amekaa kwenye kiti cha enzi.
Yes.
And then the Bible says,
yes,
Matendo ya Mitume sura ya pili, kukakuwako na uvumi, uvumi kama upepo. The same spirit,
yes,
that went down to, yes, take Jesus from hell,
yes,
now is living in men now.
Amen.
Sasa yuko katikati ya wanadamu sasa.
Amen.
Sasa anakaa ndani yao.
Amen.
Sasa anaishi pamoja nao.
Amen.
Imagine me, watu wana plani mauti juu yangu.
Yes.
With the Holy Ghost.
Yes.
With the Holy Ghost.
Yes.
I know how to maneuver to come out.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
This year you're overcoming death in the name of Jesus.
Amen.
Any plot of death, you are coming out alive.
Amen.
Sijajua naongea kwa ajili ya nani, familia yoyote,
yes,
ambayo kila mwaka ni lazima izike.
Yes.
Ninatangaza kwa jina la Yesu.
Yes.
You are coming back alive.
Amen.
The Holy Ghost is making you alive.
Amen.
Biashara yoyote iliyokuwa imekufa.
Yes.
Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu saa hii.
Amen.
Na iwe hai tena.
Amen.
Na iwe hai tena.
Amen.
Viungo vilivyokufa.
Yes.
Seli zilizokufa.
Yes.
In the mighty name of Jesus.
Yes.
Your future is bright.
Amen.
I command your business to be alive.
Amen.
Oh. If you have any prayer to pray for me, pray for me that I may continue preaching this gospel. This is what I love to do. I love telling people how Jesus overcame. He didn't just overcome hell. The same thing that he used to overcome hell with, he's now with us. nguvu ile ile ambayo alishinda kuzimu. Kwa hiyo saa hizi ametupa sisi. Tell me, what is in the future that I can be afraid of? Kwa sababu any plot of the devil, any plot of the, kwa sababu siku ambayo shetani alitumia kila silaha aliyokuwa nayo ni siku wakati Yesu anakaribia kufuka. Yes. Ndio maana Paulo anasema hivi, nataka nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake.
Yes.
Ile nguvu ya ufufuo ile.
Yes.
Ile nguvu ya ufufuo ile.
Yes.
Ile nguvu ya ufufuo inaenda kwenye biashara yako.
Amen.
Kila plot inayotaka kwa hiyo biashara.
Yes.
Kila mshahara unao kwa hiyo biashara.
Yes.
I speak in the name of Jesus.
Amen.
The future is secured.
Amen.
Sema nimeiweza kesho ya biashara yangu.
Nimeiweza
kesho ya ndoa yangu.
Nimeiweza
kesho ya maisha yangu. Sema chochote kinachotaka kuua ndoa yangu, chochote kinachotaka kuua maisha yangu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu vimekuwa hai tena, vimekuwa hai tena,
vimekuwa hai tena.
Hallelujah.
Amen.
Glory.
Hallelujah.
Shakatara, thank you.
Yes.
You are not the devil.
Amen.
You are filled with the Holy Ghost in the name
Amen.
Of Jesus. You get what I'm saying? So now we have the same power, the same power that raised Jesus from the dead. Now abides in us, now lives in us. Tell me what I can afraid of. Tell me what to fear.
Yes.
I have nothing to fear. I have nothing to worry about. My future is so secured. Hii ndio inaitwa kuweza wakati ujao. Wakati wengine wanaogopa kesho zao zinafananaje? Sisi tunalo tumaini katika Kristo Yesu.
Amen.
Tunalo tumaini katika Kristo Yesu.
Amen.
Anasema this is the hope and this is the victory.
Yes.
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 That overcome the world.
Amen.
Even our faith.
Amen.
What is our faith?
Yes.
Jesus Christ is our faith.
Yes.
In him we believe our future is secured.
Yes.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.